Mwingine mchibina cha UPC chwa kanyize chitezo cha government echo kuongeza omusolo ogujibwa ku nsimbi abantu zebajja mu banka ne butundu tundu 25 ku buli 10 nga mu 40 ye 0.25% mu mwaka gwe byensimbi ogujja nga kigamba nti kino kigenda kunyigiriza nnyo bannansi. Kyonna kyogerera ekibiina kino ategeezezza nti ekiteeso kino atebakiwagira ng'ekibiina nti kubanga n'obuweereza obujjira ku musolo omungi ogubinikibwa bannansi bukyetaagira ddala okutumbulwa. Faito muzee yakulira ebyamawulire mu kibiina kino bino nabyo habirambulude.
Ndi wale to musolo gwa over the top tax gwa OTT nomba mudioma ndo wakua kanya elacha dachi OTT niwa mujao. So mpole yoku kutatisinga withdraws mbanga. Fenga yu pesu damando gwe elasi mwe nkanya ela ebo weo jise mzungu double taxation kuanga sazi nwe guli towali wa gena mbanga kuizulu inga kasende vata kutema. Sende zane zazi banking ngali wakuso musolo gwa mbanga government ya wala chiva ita pay as you earn ne banka na ene tema charges ezo kutele kaya kasende. Elawe mbani mkwa with goals ilaba tema ijujile na misule meka ilaka ni wabgeleka ndino mkwa with goals government ilaba kongira kwa umlala uko kongira misule mkwa kuna kwa utano kwa mkaga simani.